Umenipa nguvu mimi nakupa utukufu. Umenipa talent wacha nikutumikie. Mimi baba kwenye one spreading the word. Mimi baba kwenye one spreading the word. Wacha ni washo ukiwa na hello, everything's possible. Mpango wa devil possible. Wacha ni washo ukiwa na hello, everything's possible. Mpango wa devil possible. Aha. Mola wangu unanishangazaga vile baraka kwangu naipangaga. Neno lako naitembezaga kwenye mitaa kila kona naitangazaga. Mola wangu unanishangazaga vile baraka kwangu naipangaga. Neno lako naitembezaga kwenye mitaa kila kona naitangazaga.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
Yesu amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
Yesu amkorera.
Kama ni dhambi salabani alilipa Jesus. Kwenye dance nitakatika, nitafunga na kuomba ndo nifanikiwe. Watenda wema pia wabarikiwe. Kama ni njia I'm gonna follow your ways, na kama ni milima shitani hawezi ni get kwenye dunia. Mimi najua mpita njia, mandugu na madada wacha dhambi kamilika. Tukwatirewa mu turuanyi sesetani. Rejoice in the Lord, sisi wote tuko sema. Najifanya very strong kwa vile ye ni fame.
Ajuish kona Lord already kwetu ye ni death.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
Yesu amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengoverera.
Niko fiti na ye,
Yesu amkorera.
Devil is a liar, najua anatusaka. Anatuoverdose, twende right left turn. Anatucontrol, twende up and down. Anatuchanganya, twende by his way. God is a winner, that's why anatusaka. Let's follow his way juu anatupenda. Shetana kileta nyef nyef anakanyagwa. Anakatwa katwa kwa mashoka na mapanga. Na mashoka na mapanga. Abo ban the devil, jumi najua sipendi evil. Abo fed the devil, jumi najua niko na Yesu. Abo ban the devil, jumi najua sipendi evil. Abo fed the devil, jumi najua niko na Yesu.
Niko shwari kwa Yesu,
wengo verera.
Niko fiti na ye,
amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengo verera.
Niko fiti na ye,
Yesu amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengo verera.
Niko fiti na ye,
amkorera.
Niko shwari kwa Yesu,
wengo verera.
Niko fiti na ye,